lakhela lo muzi ngiyankathali noma bengathi ngimanzi sithandwa nguwe uwe ongakhela lo muzi ngiyankathali noma bengathi
Where is it under? Who are you? Who are you? Who are you?